If you wait,
mini kamu wa medali, chunga sana mboge taki mwere, ni kuchachisha roundi kuguza, weka tick cup meroka tiffin, kani mboka chaji niko nitni, itaroria I itasumbua, kijipanga fit utakafunga, utaroria buda utasumbua, ni kunare sign huku ni danger, vitu mbwakni hatutaki, napiga luku na siji wa mbuku, I'm the most wanted we punguza moto, no signal sign niko mjaste, nikagwede kana zoza vipo light, niko kushoto waraza kukulia, weka comment fupi tukingaso, sitoshi mboga ju napenda choma, weka comment fupi tukingaso, shimo ni moja na bado na ringa, socket kuna tatu zinengizwa pamoja, indo mboka kutoma doba, mbaka ile siku meno zitesha zote,
if you wait
kifika kukata chingri,
if you wait
kifika kukata chingri,
if you wait
kifika kukata chingri, napenda nanga bora nyume kwa sawa, hapo kwa sure tabaki nzime stima, kwa jolea mguu kometinya na kwa bima, kutoma nooks kutoa hizo maswara, acha kudunga para utapata kihara, anakupost mimi napenda kunijenga, una detectari na unatitwa vibaya, tujengane ama tusoliane, chaguni lako mipande niko sawa, bontao ajukulima na kifika ocha anaitwa mshamba, penda manyonyo no gopa wakamba, Kenya takufanya wale kitakuramba, simpigane mocha nena matusi, acheni zimambo zenyu za kwanikana, have a seat yemekalia kitanda, leo katatamba apa kuna kupaka.
This on Jackie, that shit was hard.
Toi sasa.
Yo, you pick a start can mezidi ni kagari ina cut out. Since you chafu wazima masti wacha blackout. Kompe juu ya kompe fanya open and tatapa uta back down ni man down. Juu big baba me touch down. Mziza teacher leader we ni nani keep a distance. Ukipima unaibisho ukianzisha na imaliza. Who can step to why my pen is little when I write in my city. I'm the guy I see my dreams coming alive. See my blessings multiply. Where I'm from always it thrive. They say that I would in China I'll be a star until I die. Wali ni girls a target had to teach myself to dodge it. Vile kali swag wali teach me how to doggy. Tuneza shandwa na ni risky bila mbogi. Carrots on my neck, I be freezing letter koti. Black Hulk, bigger than your average. Jama Tony Stark, Iron Man ubeba fair. But I'm concerned, lyrically, rap is dead. All these rappers sound the same. No buzz, who's to blame? Media ina hype nini? Ina hype mediocrity. Finally reach, check him fukos in obesity. Haupati picha, buda cheza na opacity. Utanisikiza ta kwa speaker ina clarity. Si tuli rise, tuli defy gravity. Mama I made it, nilitobo waka cavity. Black Undertaker, ndakutu tuma kwa yomeka, freestyles a big baba, kila Friday ujaza status, all about my bread like a baker, nina stature, ya legend in the making, mini danger, weka hazard, I mean hazard, Mungu ndo tanipanga, nakura minta shinda teki esabibwa na Hassan, master at work, hini perfection na letter, master at work, hini perfection na letter, lafu na sepa nika Hamilton kwa F1, bidina sizi choka, juicy day kurudi step 1, bado natema na sababisha, fake rapper ndio nataka sifa, bombo mbono na choma picha, kani mabibi nataka tisa, ukinifananisha, labda na biki na Marshall Mathers. Rapi mikula mbuku, ikona degree, ikona masters, ikona PhD, first class honors, mini professor, ADHD, miona mavitu siezi eleza, next year, sini tour USA, why you say, wana day kucheki black, eminema, wadu them, mina wow, see the same, what a shame, pesa tundo iko kwa brain, na kimeri Jane, meditate, big baba, Mr. Mbali, ndio na aim, na contemplate, vile hama rapa, ntawa eliminate, never late, alinda ni aringda beba medal, na ni gold, kuwa shua nko na end goal, big baba.
Chiyo mio Trouble.
Yo,
chicky.
Nani mwingine cast the best MC, the fresh and clean supreme Juma 1, 2, 3. Kini pay a bit kai, what you expect to see? Gen Z, schooling niggas all to rap the scene. Nikona ops, kila corner, tryna test the beast. Best believe the boy, I'm wazi mess na this. Setini sita fadali, I'm the yet to be. Mori mwak ni una track of fight na destiny. Nika unipedi na kwelewe, inani pamba though inauma. Kuni cheki na pepea, nenda baba dos. Hita kana sema nipotea, I'm like fuck a hoe. Whatever, empty two upstairs, kama bungalow. One man stand alone, trio Michelangelo. Ngwa ina matrama, domta George niko album mode. Mali nini fika, sezi ya giuna maparables. Nekenda ni a feature, favorite rapper, fanywe underdog. Squeeze si flow na mwagika. Sinili blow na dakika. Ebu we try cheki glow kaita jipa. Iswe ya mnanimada hizi jokes ujiandika. Kuju ya stage na pigia show wa kusanyika. Wengo li predict villain ta flop na ngabita. Show ma gatekeeper to knock to kifika. Kuna kitu wana stop niki drop kutaskika. Kwa kila place kavinyozi na sura ya ludacris. I don't know why we really doing this. But it's too neka pressure na mapema tunakesha. Tukitema dipo filte na chajisha tuna fish. Who are these? Tourist, no kukam, nikingia, wanasmama, mnatambua, nani mnyama. And I'm really getting tired proving it. And I'm stupid fly, leave a guy, mina shindwanga nini you try. Disrespect, ni kunyeshe vile shit you fly. Steam nangwai, kislim kama Eve Mungai. Wezi top kuru, genzi yata streams ubai. Nim beside, inane neza swim na eye. Link kwa bio, ziweki uneza skia ukilike. Peace of mind, muhimu, seze simp online. Jeans, polo na kofia. Mbosho kwa DC yanko na stoko ya uria. Poverty's the enemy, ni mzoto ndo na fear. Maheto na machungu na mtoto wa Sofia. Juna moto kitoptia. Narani game ata I think shachoka. Miristas ina demo na zna stick up all gum. I'm married to the game, kona kids na toddlers. The maku ni the tightest na ni pink up rockers. Naipiga packs kwa lab, check WhatsApp. Mastori niko check na surf. Soft living tangu boa shike check ya surf. Scuse bitch ata kusonga, you can take your stuff. Stress ya racks inanga nkona test ya stash. Grass na bam kadila nkona fest ya nyash. Stench ya gaff kwa ndaye niki step ya clutch. Stem za shash mambigu na ziplace kwa dash. Rada chafu na control yondo state ya rap. Trouble music no the gang make a game in cuffs. Ini Saudi ya the boy na intellect ya nyash. 3560 to go place ya fast. Yeah. See you.